Nasty Fundi, baby.
RS, Kirit.
Apaleo Kiru. Apaleo Kiruku. Apaleo Kiruku. Magu Magu Fanga Kisingeri. Chaka Chambuniko. Chaka Nyasegeri. Kiruku. Magu Magu Fanga Kisingeri. Chaka Chambuniko. Changanya sengeri, wote watu wa sima zoni kama kuna mtoto, na kama kuna mtoto,
haka konyue karare.
Hapaleo watu wa sima zoni kama kuna mtoto, na kama kuna mtoto,
haka konyue karare.
Wakungwa tu lali 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 la. Hatu poi 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 po. Hatu lali 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 la. Hatu poi 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 po. Wakungwa tu lali 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 la. Atu boi 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 boi. Kuja mani subiri kwanza koja kwanza ai. Nisha panda mzuka mbori za masai. Ipibi mjumbe asha sema mpaka chai. Haina majozi situ na fulai. Yari yosi subiri kwanza koja kwanza ai. Nisha panda mzuka mbori za masai. Ipibi mjumbe asha sema mpaka chai. Haina majozi situ na fulai. Hapa wote watu wazima soni kama kuna mtoto na kama kuna mtoto
haka konyoe karare.
Hapa leo watu wazima soni kama kuna mtoto na kama kuna mtoto
haka konyoe karare.
Wakubwa tu lali 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 la. Hatu boi 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 bo. Hatu lali 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 la. Hatu boi 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 bo. Hapa leo kiruku. Maku maku fanga kisingeri. Chaka chambiundiko. Chaka nyasegeri. Oya kiruku. Maku maku fanga kisingeri. Chaka chambiundiko. Chaka nyasingeri. Yapa sauti ya zemu ni survivor. Wosh. Jamani kama chula sugea mpele na upige vibuno. Kama chuchu sugea mpele na upige vibuno. Kama chula sugea mpele na upige vibuno. Kama chuchu sugea mpele wapige. Chemeji vibuno, vibuno, vibuno. Wapige vibuno, vibuno, vibuno. Basi pige vibuno, vibuno, vibuno. Na mama vibuno ma, vibuno, vibuno dada vibuno. Ha vibuno ma, vibuno, vibuno dada vibuno. He vibuno, vibuno. Vibuno, vibiga vibuno, vibuno, vibuno. Ishemeji vibuno, vibuno, vibuno. Ikwachini vibuno, vibuno, vibuno. Abasiwe vibuno ma, vibuno, vibuno da. Vibuno, vibuno ma, vibuno, vibuno. Mama vibuno, vibuno, vibuno. Alo, anakubali sana na sifundi mtumbaya. Anikiwa sambamba na mwana kuwari eskirit. Kill it, apanya lamso. Baby kia dui, sampo. Nakubali sana mwana jesu haku sadiki kibegya. Anakubali sana mwana kudune malaini mtoto tegeta. Kalime wanangu wa faifu faifu. Alaibu chibede, amza kitari. Anakubali sana mwana kujo pichwa jo kwe funane. Msalime kwa mara kimbiri, abibu mawe. Anakubali sana mwana kujini uyu. No session. Apa mwenye imani ataponywa we. Apa mwenye imani ataponywa wewe.